Kamala byonna wa Buganda w'ekitiibwa Charles Peter Mayiga alaze okutya n'obweraliikirivu olw'embeera y'ebyobulamu ebyeyongeredde eddala okugootaana mu bitundu eby'ebizinga eby'ebuvuma mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Buvuma. Buvuma y'emu ku disitulikiti ezikyasingidde eddala okubeeramu amaka agatalina kaabuyonjo, ng'era bwe kituukira ddala ku bintu eby'okweyamba abantu abasingira ddala obungi bagenda mu nnyanja, era bwe batyo ne balyoka bamansa empitambi buli wamu mu mbeera gye baakazaako mbu ennyanja tenoga. Kiviiriddeko okubalukawo okw'endwadde n'endala ez'enjawulo eziva ku buligo, ekireetedde abantu bangi okufiira obulamu bwabwe, era nga n'abakugu mu by'obulamu bagamba nti abantu beene ebitundu 7 ku buli 10 ku ndwadde ze balwala zibeera zifudde ku bujama. Kaakano Katikkiro asinzidde wano n'asaba abaami ba Ssaabasajja Kabaka bonna abali mu bitundu by'eyo okuva ennyo bakubiriza abantu bazimbe kaabuyonjo, era benyigire ennyo naddala mu mbeera ey'okunaabanga engalo buli kadde basobole okutaasa obulamu bwabwe ekitali ekyo boolekedde okulwala ebirwadde bikambwe nga kolera.
Buvuma ge gamu ku masaza g'Obwakabaka agataliimu kaabuyonjo. Bw'olaba abantu 10 e Buvuma, 17 bokka be balina kaabuyonjo. Tebereza. Era bwe nasomye ebibalo natidde kuba waliwe twasookedde Kasaali Namakeba Kasaali. Wabaddewo abantu bangi. Ne ntunula ninga nti kubano bonna buli wenteko omuteeko gw'abantu 10, 17 bokka be balina kaabuyonjo. Be bakyayina ndoozi enjogere eno egamba nti ennyanja tenoga. Omuntu atalina kaabuyonjo anaaba mulamu atya? Bombubi nkusaba okubirize abaami b'otwala kutandikira ku batongole mu nsisinkana z'obeera nabo, ensonga ya kaabuyonjo bagisoosooze mu bantu. Abaami abatongole Kabaka y'abalonda, teri agenda bba mu makalulu, kubanga bano abaakalulu bayinza okutya nti bwe naabeesibako ku kaabuyonjo banampa akalulu. Abaakabaka si baakalulu, abantu babwemuukiriza abatalina kaabuyonjo. Nsonga nkulu, mubakubirize okunaaba mu ngalo.
Ye Dr. Remy India Nabongo no yakulira eddwaliro lya Vuma Health Center 4 agamba nti kaakano mu kiseera kino ekitundu ekyo eky'Buvuma tekinnaba kuba kirungi naddala mu kulwanyisa endwadde eziva ku buligo awamu n'obukyafu awamu n'endwadde ng'akawuka ka mukenenya, wadde nga basobodde okufuna abantu ab'enjawulo abasobola okubakwatirako mu by'obulamu, naye ensonga eno ekyagaanye okukkakkana.
The currently the number that have were on heart are 4,106. And out of those, see that the one who have a viral load that is suppressed, we note that the 95, out of that, our viral load coverage as a district, we are at 91. Meaning, we are not yet there if we are to achieve the no new AIDS detection by 2030. So, we have partners who are dealing with that in HIV care, TB and treatment. The lead partner is Makerere University Walter Reed.
Kinajjukirwa nti n'endwadde ekyasingidde ddala okubeera ey'akawuka ka mukenenya wano mu ggwanga Uganda. Mu ggwanga Uganda abalwadde ab'akawuka ka mukenenya kaakano muwendo gwabwe gweyongerera ddala okulinnya, era nga gulaga nti mu mwaka guno we gutuukidde ogwa 2026 waakiri ng'abalwadde abantu abalina akawuka ka mukenenya bawerera ddala kakadde kamu n'ekitundu, nga guno omuwendo mungi nnyo bw'ogerageranya n'ebibala ebiyise.